lixdan bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, afar iyo toban bilyan oo la siinayo Israa'iil, oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelya doon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Mareykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisaha si amni oo ku kacaya 118 bilyan oo dollar oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka sanadka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden.
Shacbiga
Mareykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajuudkiisu uu aqalka sanadka ka socday muddo afar bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
For those Republican Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable, history is watching.
Kuwa jamhuuriga ee Kongareeska ka mid ah ee u malaynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aan lala xisaabtamaynin, taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasii kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka sanadka ayaa sheegaya in aan laga qaybgelin wadaxaajoodka, isla markaasina sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan ammaanka xuduudaha. Waa kan Senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee sanadka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release
waxay ahayd in aan ku darno jaangooyooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta sanadka ayaa ka cagajiidaya inay u codeeyaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson. Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaasi daraaddeed waa mid aanba laga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihii iyo baahiyihii dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan, taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada. Waxaana uu yidhi,
How could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sidaad sidan oo kale ugu gorgortami kartaa? Waan isku daynay. Taasina waa shaqadayda anigoo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodob ka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wadaxaajuudka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku salaysan sanadka doorashada. Waana kan Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants
Madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindisa sharciyad si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinayay Israa'iil ayaa isna talaadadii guuldaraysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka.